Perfect. I feel it's at the perfect. Matrix perfect. Mama French. Malisa ngoli kamanyo sune vigamba Eno sitaira kabina na muganga Ere kakocha mkota duta mevitenga Andane kovarumbire kidango Sina kuvasa kisanga filimu ya yotran Hicha vilu tapase mumashan Kono kocha mkota kule combination Obezi wanyanya tell every person Limu kidango kono mbire zeo sikina Usahu kupuwa kwa mafani vasena Sina nyenya kona mama Na nalonga arumbire kidango Style Nolika style Kino kidanga Mbi wangezi nila mkari ka style Nyanya msi style Nolika style Kino kidanga Mbi wangezi nila mkari ka style Style Nolika style
Style
Piti ya Matrix
Kim kidongo baby zinagana gara ho Show them Seru zabu zika kwayo Ulibozi na hanu ulio makosara ho Chinguza kubara na iwe nge semba sangia ho Tuba mutwena tuba mumu kidongo Guru savasika zi ulio mumu kidongo Gamba muka sarugayo hamuli yango Iron kibo kufoyo atahe kidongo Kuba kumeke to kuchamu kwa kudigida Sia dede eni stelu ya madinda Noko kote tibisa ho kuhauza Cheka kona bana boreke style
Style
Nolika
style
Kino kidanga Mbi wangezi nila mkari ka style Nyenya msi style Nolika style Kino kidanga Mbi wangezi nila mkari ka style Mama Sunda nyenya baby na mkwachire kimo Bakwenda video lika usika ya usimo Kono kuzina baby kukanikire kimo Mama Kona kino kidongo Haleve kisiko kiotiro kipakura Kino kidongo kusavura Okitakuro kimeketa kitongo so kiro Maso kikoko na wane mikono ni mahanika Bakwate mikopo bakwate visopone Hedi seti bumato wakulirize tioni Style nyanja tule sire saboni Wakubo wakare kukurumba mabone Style Nolika style Kino kidanga Mbi wangezi nila mkari ka style Nenya msi style Nolika style Kino kidanga Mbi wangezi nila mkari ka style Style Nolika style Style Nolika style